satanite. Pole yuga baga wetu, pole makomanda kweri. Asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu, pole makomanda kweri. Asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Nina shukuru sana, kazi muliofanya. Kila kila siku, hakuna kulala, yeah. Elementi kichwani, bode hama kwa mwili, bunduki mikononi, hakuna kuchoka. Tumefika Somalia, siyo simu raisi. Meno baya kari, kari kari kukwiri. Stande tu kila siku, na tunakuwa chonjo. Usiku na mchana, mama hakuna kulala, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweri, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweri, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Nina shukuru sana raisi wetu, mpole mzee, kazi mbuli yofanya. Ulileta amani na uhuru Uganda. Mpole mzee, na kushukuru kweri. Na kushukuru kana CDF wetu, General Mozi, mpole afande. Na kushukuru kweri, Lani Force Commander, General Kayanja. Mpole mzee, na kushukuru kweri, Risa Force Commander. Mpole mzee, kwa kazi yako. Na kushukuru kweri, Air Force Commander. Mpole mzee, kazi mboli yofanya. Na kushukuru kweri, Commander SFC. Mpole afande, kazi mboli yofanya. Na kushukuru kweri, Commander PSO. Na walimu wote, kazi mboli yofanya, yeah. Na kushukuru kweri, BG Commander wetu. Mpole afande, mpole kazi. Na kushukuru kweri, commanders wote. Kweri, uzuri sana. Na kushukuru kweri, Commander Moyi. Mpole afande, na jeshi lako wote. Na kushukuru kweri, Commander Atirale. Mpole afande, kazi mboli yofanya. Mpole kazi, Commander Esi. Ya defense kweli, kazi mboli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander Marini. Mpole afande, kazi mboli yofanya. Na kushukuru kweli, Commander Amade. Tanka kweli, kazi mboli yofanya, yeah. Na kushukuru kweli, veterani wote. Mpole mafande, kazi mboli yofanya, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweli, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah. Bata gupu satanite, pole yuga baga wetu. Pole makomanda kweli, asante, asante sana, yeah. Na wajeshi wote, mina shukuru sana. Pole chapa kazi, kazi nzuri sana, yeah.